yande jo e mintaji sappo e joyi habaruji studio kalangu e fulfulde ɗi min Ali Ñalli Abdoul Mumin yottinta e moɗon. Nder Samba habaruji meɗen hannde en kalan dow filla ɗerolgol fedde jinganore ɗerol cukaɓe ummatore leydi jinganoɓe dowmol ladde e jaaye burtini gam hollude ko watta yimɓe kolla rafi heerade ko gomnati wonno ɓuytira ladde e jaaye termit e tintuma. En kalandu fa hannden dow hawrine wonande no waɗe toon den doso gam moƴƴinde fondita dewtere hawjotono filla guese ladde e jaaye leydi Niger. En nanan ko nafakka fuu ko tawa nder mayre. Yewtere meɗen pindinol hannden haalan dow debbo ɓi leydi Niger gon tawaɗo toon luumo dow Bamako leydi Mali no sonno cobbal naabi en dege nder bambarankore. Ministère leydi Niger kawjiɗo filla yaha wartaji yimɓe aɗa mumen nder andinore mum gon lewru uttudu en dan balɗe mum jeegon wi'i ko soru suuji mum tawadde reedu leydi fuu no mbawi gaɗani yimɓe ɗerol awƴakilore. Heɓuɓe ɗerol awƴakilore ɓendu ɓe keɓai ɗerol tikitakolgol en dan de ɗereji mumen mbati no mbawi gari ɓeydane wakkati. Kokkol habaru fa hande dow filla ɗerol engol en dan awƴakilore ki en dan kokkol yimɓe ɗerol awƴakilore diyamgol diyam gorgol en dan du darni. Miccintinen himɓe du ni ko laso e ɗiɗi lewru juillet du ɗum wi'i gaɗol maggol acce ga himɓe gaɗane ɗerolgol jamanigol en dan gol jamanigol en dan du fa hande woronje lewru juillet du en dan filla gaɗol mum wi'a acce. Saman fedde jinganore kiitotoɓe leydi Niger kenga wurtini holli himɓe leydi fuu jaccereji tawaɗi nder laabi ardinol kiitotoɓe gon en dan he umminol woɓɓe mabɓe. Fedde de du ni holli no kuuje kewɗe ɗe nder mum ɗum ɗotanaki no laabi laawin leydi bi'iri. Nani ko Nuhu Aboubacar ardiɗo Saman wi'i Rafika Attaher gam famtinde himɓe.
Le premier cas qu'on a relevé
gacci arande min kaali en kan woni rafi ɗewtanade laabi koƴaɗe dow cuɓaki jamiroki baka ɗum ɗon wala hen waɗi kiitotoɓe gattaɓe nder nokkuje nde laabi kiite tawaka. Nani dow kiitotoɗo hana watte ɗon gande hoƴƴi laawol laawol ngol no wartan ɓolum kadi rafi ɗewtanade laabi kiite ko ɗatol nogayi yaade nogayi e gotel ko jonde hoore mum waɗi yitotoɓe yaraɓe nder cuuɗi sariya kesi tawi du ɗi gala reɓe sariya ko watta golle ɗen ndenne mana burtino ɗerol ngol kan woni ƴamtude kulle goɗɗe misali ƴewtinaki laawol kiite gam min gala kaalo dow inde amin to suudu assemblé ɗum yaade nder nokkuje kewɗe far filla sariyaji
décisionnel de ses pouvoir.
Ko watta gomnati leydi Niger ummake dow haala mum har ko darata laabi cingaɗi dow gollude ladde e jaaye termite e tintuma to lelli mawɗi leydi meɗen goni no ɓuri waɗi ko fedde sukaɓe ummatore jinganoɓe dowmol ladde e jaaye leydi Niger cingi durwogon to ɓe ɓurtini ɗerolgol ngol yimɓe garta binda inɗe mumen gam dekkude juuɗe duke he hollude ko hegaki gomnati golle ladde e jaaye ɗe enden. Nani ko Hammadou Soumano Oumarou wi Asumane Sina gam famtinde himɓe.
À l'heure où je vous parle
e haala kakalten ka min keɓananimɓe ujunaji jeɗɗo dow ujunaji laso ko wona no tefe ɗe ndenne noddangal amin woni wiide min jamrayi keero ladde domane nde termi e tentuma hollite latinde hande no torre sanne gam batte Allah e basol karangi mo campagne chinoisɓe biteɗo CNPC woni no waɗa on nder ladde domande nden no woodi birdiji ladde lelli e ko nandi e mum ɗinimɓe goni no torra ton kamɓe ndiji ko bonnata jaaye e leddeji ko campagne ji ɗi garta joppa nder ladde domande nde minen sukaɓe ummatore jinganoɓe domol ladde e jaayeji min ƴami e gomnanti Niger warta dow laabi ɗi hooƴi ɗi gam ladde nden tan woni ladde ɓurde mangu nder Afrique
grande réserve en Afrique.
Doso toon hawrine ƴewtinaki fondita dewtere hawjo guese ladde e jaaye wona no waɗe ɗo andan dewtere de du ni de ni de joɗɗinama de fonditama fa woɗi fa hemɓe jaaɓi gollirde de nde latoto lawol ko watta himɓe keɓa mosolaji nokkunokkuje tawaɗe caka ɓiɓɓe leydi Niger. Nani ko Jibo Bagna wi Abdourahmane Aoussi gam famtinde himɓe.
après un long processus
chagal jewtinaaki njukki ngadaaki batudi jooda kalen wadaama kambe golleji faawadi ko buuti der mum ko derongol winda derongol du jewtinta yaade to warbe do inde gomnanti pelle jinganoje bibbe leedi meerube prefet en laamibe e jorube denne bi fu chaka balde didi ketinto jom e ande windube dereji din heba laabi kawjidi filla gese e kite in kolle faadu region do son hala do ko watta der dereji kana ko darta lamoraki kambe dabareji balloji filla sadormaji laabi kawjidi filla kite e gese din hebane mosola gam yaadu yeso watta se hana laabi kawjidi filla gese e leedi din no gaddan
ne pa bien mené
département belle yara no tawada no kuje to watta rogoje sanne rogoje de du nide en dari no ballira remobe dum sani kettino den yewtere Seydi Abdou Windi tan e Harouna Soule jon rogo gom tawado to anden der département belle yara gam humpitide himbe commune Tagazar département belle yara der dallul boso tawa to diyam badi sanne dum du waddi ko himbe dubbe no dema rogoje wuro sansani baki kiloji sappo didi hedde hubere belle yara to min tawi Harouna Soule demo rogoje pamtin do min do nafakka demol rogo
so rogode
jon sani rogo o waddi de neddo do fi ledde didi no hirtina hoggomu momondu hirto sonno so da gauri bande mi wadai gauri ndo wurtake mo jogi roka lebbi amma den waddi gauri din do no beyde kam
ton tadino
rogo Harouna Soule watta feccere hectare Harouna odu nino wi amin ko kanno wawi ittude botoji mawdi rogo woronja
manna
rawani wana funga tumi amma sakuji jetati kemi de hikka mi do milo hedde sakuji chapande tati
saku waranza
jarnol jungoni Harouna Soule wonno wada bundu makko du fu burta metre na metre e feccere ulli naydu min tawi de rogo aga
ayga fu
mi nyallan sai janki nange ulli nay njarni rammi rogo on lebbe nay ngammi mi do yarna ndungu nati accumi mi wonana ni mi do remanam
amate
dume woni dani de gattata e himbe
to
be cembindino e demal tam be keba ngallangal be ngadi ga anda ka fungal woni nafa
albarkanta
rogo no wodi nafakka sanne no beyda du remobe leydi commune Tagazar département balle yara region Tilbury no tawra lumo mango lumo wadungo inde sanne der lube leyde hirnange afrique julde laye du fu lumo go buri natude nani ko Alhaji Ousmane data indirte do sofo may book wi Balkisa Hamidu gam famtinde himbe
nay to binin kebi
mi juwana birnin kebi garmi belle yara der commune Tagazar sodude nagge dun dugam filade ko jogi baade annon dum wadi duubi la soji didi e jeddi komi do wada golla luma ko gal ilimit sagano na e koyde mu mata kona abala yaade to enda ibadan Nigeria bad e la soji didi ngadami e koyde komi yotto ibadam mi do ummo ayaru yaade abekuta bad e la soji didi e jenay ngadami kando e koyde damunci min jartato amma hande der motaji min gattata se gonga wakkatiji gommi den kebariba wakkatiji gondo min chama gablu mako kai non danum amma e hala ka kalten ka mi do wodi damunci dimi sonni dai Nigeria mi wartini about aladu mi hepata ko nyamami
Allah ya bani in ci abinki
jeddire wittine denon tonder département do gonduci parfait on dan hokki ardibe jangirde pelle jinganoje ko watta jande yaha e dartude region on dan kanfu e janginobe gonde rol yettore dalila dimma jangobe huwe dereji jande en hikka nani ko Abdoulaye Alzouma kollito parfait o do filla jande wi Abdoulaziz dan yuma gam famtinde himbe
il s'agissait de récompenser
don tawa kena hokude de role yettore ko jesu fedde sarobe sukabe jangobe mballube sanne kambe janginobe burbe gollude der college yaade der lycée e gollube wakkati tewteru talkuru bakben der jangirde pamare min kokana mobe jangirde sappo e dide talki yettore latibe ministere hawjinde filla jandeji pamari subibe wodi dube kiti bandirabe mabbe janginobe min bi min dune no hani be jette heba be tikin kino e golle mabbe de baka dun don wala he janginobe jeddo be cuudi CICP C1 kokka radio ji
am post radio
ledi Niger der ko boyata ni heba no kure hore mun to nyawbe nyaw sere garta nyawto bolum gattol safareji den dan duka fuddama ni illa ko boyi ko dun woni halaje di docteur Iliasu May Nasara ministre kawjido filla cellal himbe o der leddi Niger wi der hawruna woranje tatabere fedde dental leda Afrique wadune do andan jeegon lewru juillet nyemay nani ko docteur Iliasu May Nasara wi adama dawati gam famtinde himbe
le Niger va disposer
o yade lebbi tati leddi Niger no heba nokkure to wondube na walla sere ko jante teddengi nokkure de hore mu hanti fa kokkol safare fuddama dermu hakkunde lebbi tati du min keba machine gattono wondube na walla on safare dum du labi kande fu ko jama der Niger kotta tabe gobnanti waddi balla gamu leila wal ko janal teddengi wondube na walla sere o wodi du ko jinon nyawdu teddengi yobantake babudo le Niger yade to rewbe e sukabe be duubi joyi warde ley amander leede Yasin dum watte gamingala masiniji ko watta golleji din se jomu yarama der leede Maghreb sawre idu ummo milioji laso der leede Touba kobe du goto funo yobane milioji lasoji didi
40 million par malade
studio kalangu
Gaya do radio Faraa
Lambo chapande jenai Topere etati FM Tesawa
Do radio Tarmamwa Lambo chapande jenai Jeti topere joy FM
Birnin koni do radio Nia
Lambo chapande jenai Jeti topere joy FM Belle Yara
Do radio Dalul Lambo chapande jenai Jegom FM
Studio Kalangu
Faji dadi debbo no bi leedi Niger tawado ton andan lumo do Bamako leedi Mali no sonna chobbal nabi en de geder bambaran kore dubi faji odu ni woronja ton andan Bamako to tawra kanko e koreji makko badu ni ko mo tawato andan dubi di fu wuro no andanimo o mo andani du wuro Rahilatu Sumana studio Kalangudo labi golli didde himbe studio tamani ton leedi Mali yewtidi he debbo o nani ko be bi odiri
apa huda awo galasi ya kaya ta nemo galasi Agala site
imo jodi lembelu lekki gineji no tumbiri motako sonnata don tawa faji dadi sonnirtana nimbe chobbal bitengal dege watte der nyerde lugere hawrondire chobbal kosan lamuda bade galase sukkar seda yeru no sodi robe ben jidiri faji no anda sanne der chonnol dege o
Naye dade inayi
mi nebi mi sotta chobbal mi yeggiti ma daga deeno mi buray duubi joy joni denne mi sottino nyiri sen estoma bo ummono ya ko jami lokotorore lokotorobe gimi dala sonnugo nyirdi jonne julurde men joodi fu himbe amen non goni cioda ciutan dan amma joni himbe gardi ma on cioda chobbal kinni men ciottaki do la soji idi yago la soji tati iko faido
sa abinde samaduka
o debbo tikkin kinido mo duubi chapande jeegom nyande fu Gauri kiloji laso o sottoita masin o yejito o dasito dun e jungo mako hanuno dun wadirte le Niger ngal gollal du im humtirangal muraduji mako
muna se hatis
imen choda gauri chokani se men bukani de men bukini men kuboni der fotire de di benni men chobbani de men adoni men gaddani do fuko men ado yinto imen chottida dun sento goddo jami men desana du yaade jang de imi soda kiloji laso ididi amman joni laso gudami soda ka himbe don jaha yayre dema kiloji din ko ciottete kilo fu lasoji didi sappo woni
wona matsala kuma
faji o dubi tati ni ko gori ko mayi o ciwana der wuro witengo saka fatele departement Doganduchi o wardana e gori ko bi Niger mayde o der Bamako hande o habbi anniya ko tatawe sukabe makko anditi wuro
tuna de bamu dadde wade
men ne bata men jaha wuro men burata dubi didi yago dubi tati kuma sukabe e jaha kambe annato be goni kan jango on gaddudo men Allah jabi ko mu imen do ciuti imma sukabe rewbe amen di worbe amen siya fuko wama fadindintiri nonni men ciutorto imen munya imajjon tunda no Allah wadi
uri haka
no
wada Allah
yerno faji dadi wiri bako jonde makko wodi le mali du hadayi bibbe makko no chembindin e fina tawa Niger
Bandirabe tinibe abaruji studio Kalangu e fulfulde do yewtere meden pindinol handen do bi debbo leedi Niger o andan tawado ton andan Mali no sonna chobbal kokkol habaruji meden dartu handen seni mi acce nokkure den to Asmanu Shina warta yottina abaruji e hausankore salam aleikum
studio Kalangu
Gaya do radio Faraa
Lambo chapande jenai Topere etati FM Tesawa
Do radio Tarmamwa Lambo chapande jenai Jeti topere joy FM
Birnin koni Do radio Nia
Lambo chapande jenai Jeti topere joy FM Belle Yara
Do radio Dalul Lambo chapande jenai Jegom FM
Studio Kalangu